Would that mean that kind of application lab boom down?
Exclusive from painjams.com.
Kindly.
I am sorry.
Yo, producer crow. You may bet on me, so physical belly could lose. You may bet on me, so physical belly could lose. Nagopa kurudi block, ndio alami kilia, siwezi finya snooze. Yo uzembe kinishika, mukumbuka ghetto na rusha duve. Inspiration ni trauma, ndio umiu haso out there. Nikitaka kuharibu do, nakumbuka ploti tukishare cho. Nakumbuka mother kinipea food yake, analala njandi wapea mtoi wake. Ndio sahi mina nunuwa mashake, watoi wangu ni wachie pake. Ndio umiu haso kawazimu, na iyo woga mufikiria kila siku. Akoka uoga neza rudi kwa block, ndio nipea motivation. Ndio kila sauta nipata niki grind, iyo fear ni inspiration. Mapero nitawafanya proud, kila siku fully active. Akoka uoga neza rudi kwa block, ndio nipea motivation.
Skade again, wrong everyday. Crown on my Benz, get to see Woody again. She loves me again. Why me for rent? Getting in a rain. Yeah, just see you.
Una boy albonga mbaya karibu ni Rudy Block. Bro, I can't show. Relax to tie sort. Ali chinjwa kambu zijwa kuongelea gods. Atam nipeleke mochari sibongi na makops. Ukiwa na ganji hakuna haja ya force. Nina akoka uoga kakuita mtu boss. Akoka uoga kakudunga ndumu bila socks. Ndio itoshe mistari mingi kwa tenje na iko 1%. Tulisha rudisha fair, squeezy tunatumia gapen. Vijana wame train, left right to kimblain. Na macho ya kuweza kudetect my plane. Skazo mi wala inisha mamlima. Nili washo ni wrong lende njini kamlingam. Na shetani ya shindo uyo kumnina. Na feel relax too, bado nina. Akoka uoga neza rudi kwa block, ndio nipea motivation. Ndio kila sauta nipata niki grind, iyo fear ni inspiration. Mapero nitawafanya proud, kila siku fully active. Akoka uoga neza rudi kwa block, ndio nipea motivation.
Exclusive from twinjams.com.